litwavo. Mina ngitibone nginalomunye, angitibone nginalomunye, ufuna wena wethu. Ngivulele inhlitiyo yakho, ngivulele inhlitiyo yakho. Ayayayayayayayaya, ayayayayayayaya. Ngivulele inhlitiyo yakho, ngivulele inhlitiyo yakho. Mina ngifuna wena wethwa, ngifuna wena wethwa. Yeah. Noma luhambo lwethu lumatima, ngiyazi.